Isaiah 53 verse 1. Ngubani owakholwa ngesikuzwileyo, ingalo kaJehova yambulelwe bani na? Verse 2. Ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe, nanjengempande emhlabathini omleyo, yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke, yayingabukeki ukuba siyifune. Verse 3. Yayideleliyo yashiywa ngabantu, umuntu obuhlungu wazi ukugula, yeyiswa njengosithezelwa ubuso ngabantu, asiyishayanga nto yalutho. Verse 4. Kepha yasithwala izifo zethu, yabetshatha ubuhlungu bethu, kodwa thina sathi jezisiwe, ishawo nguNkulunkulu ihlushiwe. Verse 5. Yebo, yalinyazwa ngenxa yephambeko zethu, yaxotshozwa ngobubi bethu, isijeziso sasiphezu kwayo ukuba sibe nokuthula, nangemvimbo yayo siphilisiwe thina. Verse 6. Thina sonke sidukile njengezimvu, ilona lo uphendukele endleleni yakhe, uJehova wehlisela phezu kwayo ububi bethu sonke. Verse 7. Yacindezelwa, kepha noma yathotshiswa ayivulanga umlomo wayo, njengewundlu eliswa ekuhlatshweni, nanjengemvu ethule phambi kwabagundi bayo, ayivulanga umlomo wayo. Verse 8. Yasusa ekucindezelweni nasekwahlulelweni, ngubani esizukulwaneni sayo owacabanga ukuthi yahlwitha ezweni labaphilayo, ishanga isiphambeko sabantu bami na? Verse 9. Babeka ithuna layo kanye nababi, ekufeni yayinabenza okubi, noma ingenzanga indluzula, kungekho nankohliso emlonyeni wayo. Verse 10. Nokho uJehova wathanda ukuyishaya ngezifo, lapho wenza umphefumulo wayo ube ngumnikelo wecala, iyakubona inzalo yayo yenze izinsuku zayo zibe ziningi, nentando kaJehova iyakuphumelela esandleni sayo. Verse 11. Ngokuhlupheka komphefumulo wayo iyakukubona yaneliswe, ngokwazi kwayo inceku yami elungileyo iyakulungisisa abaningi, ithwale izono zabo. Verse 12. Ngalokho ngiyakuyabela kanye nabakhulu, yahlukanise impango nabanamandla, ngokuba yawuthulula umphefumulo wayo ekufeni, yabalwa kanye nezelelesi, yathwala nokho izono zabaningi, yakhulekela abuni.